Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhyaray kulanta fayla amin fayla kada wada warakana hamin na mai warbayinta warsan bulletin tambayi da ba mujidiya FM siyasiyar da bisin lamma magarti siyo mujidaka gawun SW Life Stream ka qodobada sin ka deega doontan hadii ila hayara warakana min mai walba kumide amin ki sidhaat ee tartan qoleed ke bil barakeysan ramadaan oo amin ki halay taayta toosan ku bahi warbayinta warsan ee baydaba kudowaad tumo ila mawri oo idaada warsan ka shaqeeyay oo fasaal gali koo kumid ee ka mamka qiyaal gudaha magaalada baydhabo halad nolol hoomeeyo oo waadahayaan sirka suuqa qudarte ee bridka baydhabo korankati taliska idanka hug oo iyo sheegan intii oo gobadan hubno ku tirsan dhaniga al-shabaab ra'iisul wasaare qeyro amara kor saare wasaaradda caafimaadka weerar hubiyaal oo mar kale weerar ee laga qaaday xarada xalane ganaasada halay teele ka dili magaalada Muqdisho iyo waliba arag dili oo yoona la toogadi milishiyada dil iyo waliba dhaa jeesteen oo gaanta la ka dhigay akhbaaraadka binaan kraadi awrsana singaaytona mingnimadan waliba gumida meelo badan oo Mareykanka oo bandowga lagu qaadahay
Warsan Media Network waxay idin soo tabisaa dhacdooyin cod ah aan la dhageysto iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi Warsan Media Network
Akhyaar ayaa miignimo yadaato isniin bahay titaladna hooyadahay taariikhdana yado ka toosanta 27-da bilaa 4-aad ee Abriil sanadka 2022 intaasi waliba ayo hayana qodobadii warkaana hamigna maatana ka dhawaaday soogii oo faahfaahsan hadii la hayara anoo Maxamuud Ali Abdullahi Gaabsha warkaasin saari intana singul soo sii doona hadii la hayara insha Allah gibilawna dhugun sidiyala qaar kumida shaqaalo ka shaqeeyay gudubar warbaahinta warsan ee baydhaba iyo waliba fasaalig liyaya muddo ilaa soonkan gudantisa warkaasi waliba la socdaya oo kijiraya wariyagan Abdirashid Ahmed Ibrahim Rashka oo hadda dhanaygay garab fadhiya Hay Abdirashid
Mahmud waa sidaadiba sheegdi sida maamulka idaacad warsan iyo geega ku aamiyanga waliba fasaali galay ku dhawaad tumiyo lamugari oo kool galay gudaha idaacadda warsan ee magaalada Tambaydhabo maamulka idaacadda warsan agaasimaa iyo taftira idaacadda warsan Muxdin Xusni iyo Hilal Shaaq Sheeb markii iyo waxyaabo badan iyo aragay ama xaaladda hadda lagu guda jiray dalka Soomaaray markii la aragay waliba maamulka geega go'a sidana in tuulam wari oo ku shaqeeyay gudaha idaacad warsan fursad la galay ilaa iyo amar dambe taaso oo lan sababay ama eeta in cudurku halista coronavirus oo saameyn badan soo ku leeyahay caalamka iyo guudiba Soomaali hadda maalmooyin dambay intan koray tirada dhimashada iyo tirada dadka ku helay marka arintaas oo badqabka caafimaadka maadaama maamulka mas'uuliyadda wariyalka iyo qaadin iyo fiiriyayaan dhinagiyo mas'uuliyadaasay iyo waliba xaaladda caafimaad ee xilligan lagu guda jira maamulka idaacadda waliba ayaa go'aaminaya in shaqaalaha say diiro ilaa iyo tobilama wariya kool galay idaacadda in fasax la galiyo
rashka adeen ko dhaha galay wariyalka fasax galay galigeega meesha qubadaayaan meena shalhaayaan
waayay waa ida uma santa wariyalkaasi waliba qarsho waliba ku midaytay Shukri Ismaaciil Axmed Shukri Badaan oo yahayti saarowka wararka idaacadda ku baho oo door walba iyo hasaare jirtay saso kale waliba ku mid dadka kale oo fasaaga ligli farsameeqaanadii oo dhinigii oo maxsarkii oo mikrofoonada shilagay oo ku mid ayaa Cabdinaasir iyo Salaad iyo Maryan Macallin Ali farsameeqaanadaasi ku mid ahay dadka oo geega saxagaysay la siiyay marka majirta wal kala oo dhibaato balse maadaama shaqaalaha halmeelayo ku shaqeeyaan xaaladda caafimaad ee dalkanan faylayn saas dartii si lan korseeda ama lan ilaali badqabka caafimaadka wariyaha oo inta badan la dareen dhaqdhaqaaga keedan cudurka halista badan ee coronavirus saas dartii waliba la ogolaaday ama maamulka go'aamiyana in shaqaalaha iyo idoo rugan ilaa iyo muddo laakiin ilaa hadda waqtiga la cayimay majirta balse waliba jiri doonta muddo in iyo fasaxaasiga jiri doonan wali shaqada idaacadana sidii aan dareerayso oo wararka iyo barnaamijyadii sidii aan dareerayn shaqaale yar oo kooban iyo roog doona idaacada
dadkaasi wariyalkii la shalafsayay sheegdii dad kooban ay jiray warbaahinta marka dadkaasi tii la fasay wararsho barnaamijyadii meelaha galaan ama dadka roondiriwana galaan
Mahmud Sadiq Badreta idaacado caalamka markii la fiiri waa meel saameynta ku heladay Soomaaliya idaacado majirna oo si toos ah oo wariyalkii iyo dhon wada rogan oo xarunta gudaanba waliba ururka suufiyinta oo inta badan ku shaqeeyo aray dhinigyo xuquuqda wariyaha iyo soo kala badqabka sidii lan ilaali lahaya waliba idaacadaha Soomaali gudaanba markii la fiiri waliba iyo dhonba shaqaalaha way wada fasay in yar oo kooban samirano oo kala oo lama iyo hal ee oo kala la reebay markii la fiiri marka warsan ahaan idaacad warsan oo inta badan bulshada iyo wararka iyo barnaamijyada ku baawaydiyo la dareeran barnaamij baaqdo ma jira barnaamijyada aanay shaqaalihii baheen waliba boos jira gali doona shaqaalaha kala oo haddii roogan oo kumida shaqaalaha hadda idaacad rooga taftira idaacad meel banbaan muxdi xusni rooga sidoo kale adoo mahmud ee shaqaalaha oo idaacad ku jira doona iyo ku dhata marka barnaamijyada iyo wararka idaacadda ku baahay oo idaacad warsan si toos ah ku baahay sidii aan dareerayaan wal oo qabad kala oo dhinaga iyo wararka ama barnaamijyada idaacadda mu kooyo
rashka dhinaga kala oo baad war kula soo hadda dhinaga cudurka coronavirus wal balashay intii maalmooyin ka dambeeyay ama maalintii geeka ay tan gudambeeyay bilowday farsa la dhaafay cudurka city saaradidi dadka koran dhaafay la 40 oo kala sagaal dhof ama waa ku dhawaad ama ku badan biyo ka moodan gudaha dalka Soomaaliya ee wararkaasi tii ka dambeeyay wasaaradda caafimaadka ee saartay oo kula soo taa
wasaaradda caafimaadka ee saadoogay gudambeeya wararka hanu deeraya waliba iyo sheegayna maxmuud horta xalay waliba amoodana ku dhawaad saqal qof oo ku helay cudurka covid-19 oo magaalada Muqdisho isbitaalka Martini oo dadkaasi la karantiilaya xalay saqal qof oo dadka cudurka ku helaya Muqdisho ka amoodana wasaaradda warqalada dhawaan hasaartii saadoogay gudambeeya waliba iyo sheegday doktoreysa Fuziya wiikar inay xaaladda kor raayta markii la fiiriyo magaalada Muqdisho 44 xaalad oo cusub ayaa isla geega kororti gudaha dalka Soomaaliya 4 dhinaga xaalado markii la fiiriyo 44taasi 3 iyo markii la fiiriyo 4taasi 44taas qof waa dad oo inta badan lagu shakiyo ama wasaaradda biyaha xaqiijiday inay qaban cudurka covid-19 markii la fiiriyo 44taasi na sodon iyo markii waa tirada markii la fiiriyo sodon ishan wali buu gabadha ama hanraabo afar kubadan wali buu na dhalinyaro marka na dadkaasi oo inta badan haddii la diwaan geliyay wali buu dad oo qaba cudurka coronavirus guud ahaan tirada amoodeen dadka oo coronavirus iyo ka amoodeen gudaha magaalada Muqdisho total ama tir ahaan wali badirana la waatiyo li qofa marka wasaaradda waliba mar walba iyo xaqiijinta kiisas korle oo koray Soomaaliya waliba ay sheegtay in guud ahaanba dadka la diwaan geliyay qaban cudurka coronavirus iyo dira 480 qof tirada bukaanada qaba covid-19
ee dhammaa sinii wariyaga Abdirashid Ahmed Ibrahim Rashka ayaa hayo sulamada sayti qodob dhiniga udurka corona iyo bulba wariyalka geega fasaaga lagu sii warbaahinta warsan iyo soo nin faafayaaya dhinaca kale na xiyaaraya minki sidaad ya waliba tartan qonaad gabal barakeysan ramadaan ani aminki halayti isu kubay warbaahinta warsan ee runtii abladka tambay dhaba
Hello Warsan.
Hello Radio Warsan.
Hello Halwadaag B.
Hello Radio Warsan.
Halay tii oo hayd yamiinki saddexaad ee tartanka qoonaadka bil barakeysan Ramadaan iyo Kubahi Warsan Radio haafada ka tartamayaan waliba yoshal hayna
hol wadaagbi iyo kharsaad ee tartanka oloon qobadi dhamaan haafade ku koobanta magaalada Baydhabo waliba maalgeliyay ururka dhalinyarada garab walaal iyo warsan raadiyo iyadoona suwaaro 104 ku kooban adiyari iskuulka hoose dhahe iyo waliba sare ee kawaadir tartanka hiisiga lahayay halayti dhaha mari hol wadaagbi iyo kharsaad ee yelweedii muntada wasuwaal total ama wadarta ku dhakaasa 104 suwaal haafada kharsaad yel qoyti 104 dhibood meelaha fadi kal yel tartamaasi yel qoyti 7 dhibood waliba sidaa sidii guulo karatay haafada kharsaad oo yaa ka badii dil dhibood sidii natiijada ka dhawaaqo maxamed salaato ku sooda ururka garab walaal
ee uu ku meebo ahmiinki saddexaad oo nin socda tartan aqoonaadkii bili barakeysanaytii mayba tartamaayna lama xaafadood oo shal ee hol wadaag b iyo horseed ee xaafad kastana mayba xaq lahaytay inta la warsado todoba su-aal oo baan ka maray tartamayaalka xaafada hol wadaag b mayba la warsaday todoba su-aalaad la warsaday mayba ka jawaabeen afar su-aalaad kumid ee walfa idaana mahalna mayba la kooyeen 8 dhibcood saas oo kale tartamayaalka xaafada horseed ee mayba la warsaday todoba su-aalaad la warsaday mayba ka jawaabeen shan su'aal ee meel miba kulo kooyana toban dhibcood saas oo kale afar su'aalad oo habaal marti tartamayaalka xaafada hol wadaagi iyo faa'iideysahan halen dhibco guud lukooyta xaafada horseed maybuwaa tumiya afar dhibcood hol wadaagna miba lukooytay 8 dhibcood
sidoo kale waliba uu ka tartan hiise leelo kusugaha ayaa hadii ilaaha yara xaafada oo shale wadajir ee iyo waaberi b
dhanaga kalena akhyaareeta liska idinka hoogya sheegay intiyo qubadan xubno ku tirsana dhanaga al-shabaaba ciidamo ku tirsana militariga soomaaliya waliba iyo howlgalyo ku suubyana deegaanka shalamboodo isugu midaye deegaanada hooska oo degmada afgooya gobolka shabeellada hoose taliyag ururka tumiya faraad ee guudada 14 ee oktoobar dhamme usmaana muuse maxamed iyo waliba usulaadale warbaahinta dowladda ya sheegay intii howlgalka laka guda jiray iyo haqabadan ragala la xiriira wanti ku tirsan al-shabaaba qarashadana ku shaki intii howlgala falalka amniga lidikaa meelayo ku badan taliyaha uu saadal jeesii badad iyo waliba intaasiidii soo kastay daray intii la sii wada doona howlgalka uu suhaaya ku amniga la kaagayjo ciidamada dowladda todobaad la dhaafay waliba iyo howlgalyo ku badana degmada xeebta oo yahay hoosteedasa magaalada amarka gobolka shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan ali khayro soo shirka doomiyay shirka guddiga koorseeda koodurka covid-19 oo amiin walba la qabodow shirkaya waliba diiradda la ka saaray sidii loon koorseeda la haya faafow koodurka corona virus isla markaasi tiina xukuumadda waqti badan iyo geliyahayda sidii loon koorseeda la haya udurkaasi ra-iisul wasaare khayro iyo waliba uu safaray wasaaradda caafimaadka intii talaabo qorshe bilheeran yar la qoyta dhammaan sida dadka loon ku baara fayraska corona maadaama qalabkii isu yaala beledka muqdisho akhyaaray surungisin warka ku dhugun sida ay tan shabakada warbaahinta warsan ee beledka Baydhabo meelo badan oo mareykanka iyo waliba luku bilaabahaya intii laku qaada amarkii bandow ka yeedoona dhaniga kalena hogaamiyaalka mareykanka iyo sheegan intii faylata shaldheerdowka bulshada dhammaan waan iyo sheegan intii iyo amarka lagu qaadahaya meelo badan oo mareykanka kumid e warkeemiina madhugun sidiyaal hilogisin kula soo wateen shabakada warbaahinta warsan ee Baydhabo intan inka doonyamaanala